Umsizwa beashiyana bapele Umsizwa apsoni spam Umsizwa beashiyana zizesu Umsizwa abyoni kapele Umsizwa beashiyana bapele Umsizwa abyoni apita Umsizwa bonakala ngentonini Umsizwa bonakala ngengqondo Umsizwa bonakala ngokwakhe Umsizwa bonakala ngokuphumelela Umsizwa beyashiyana baphela
Hayulala
Umsizwa afsoni spa
Hayulala Hayulala
Wajabula ucele musu mpoka mtheleze
Nakoni kuesa balega song ngwenyane izane ney manje akukho abtshale bathulile ophatha ubonga khanyile ubokhanyile phansi kwa Yesu isibongile mawutha awajabula wazi waveze lomhlatho ashwathi nantsoke yakwethu
lapho right lapho
uphethe ngokhalusa umfokazi hayi akukho malini dala ngiyangakhona